Jet, yo, Dundee, but
Get your legend, homie. Get your legend, stand up. Remix. Oya shtuka, gilaza kwenye beat na pakaza. Extravangaza kwa hii game na jikaza. Wape bari paka shume, mindo hasla kidume. Michongo ikitusua, naona poa ndo nakua. Kablo jafo jaumbika, hii dunia tunapita. Ni vizuri kutumia akili na maarifa. Acho jinga mtu mzima, unaringa umepimwa. Ata uwe na salari, nyumba na magari. Haizidi uhai, jali wenzako maslahi. Dunia ni kuwa makini, mina weta zikwa chini. Haijalishi we ni nani, una mali kiasi gani. Naeleza, sikiliza, tekeleza, teke hizi flona bembeleza, mabishona washangaza. Riziki Mungu anapanga, yanini ushinde kwa mganga. Machungu, majungu, kwanza hapendi Mungu. Shusha beef, sister do, shusha beef, brother meni. Wacha hizo, hizo, mini ianizo. Dona waeleza, nani memaliza.
Dona waeleza, nani memaliza.
Huku Kitale sisi tuko fea.
No beef.
Ikiwa shida ndio tutaongea.
No beef.
Ukiwa town waweza tembea.
Heshima ni mlete doo kama unoneza go.
No beef.
Huku Kitale sisi tuko fea.
No beef.
Ikiwa shida ndio tutaongea.
No beef.
Ukiwa town waweza tembea.
Ukiwa bichi shuka flow. Ukiwa bichi uneza flow.
No beef.
The first man to be a world billionaire. Big boss in base. Black billionaire, no beef, no more competition. I'm a teacher in this nation. Relation, be patient. I wanna be hero, see zero, two zeros. Everybody hands up. Hip hop, bro, nigga on the mic. Follow me online. Upcoming soon, welcome afternoon. Black billionaire, Ian is all right hands. Even a black boy, then I be HD. The October bad boys are normal.
Mimi ni mkare, konga ufala ni kuchome kama nare. Game changisa hizi, nilianza kare. Back to back, ustago bila hare. I have the role kama huwezi tembea. Kama rabbit, na nitembea. Sina chuki, sina beef. Na siwezi kuonea, cause Alice the mother kwa root. Za kunilea, alisema ni wahambo bila kujichochea. The vision and dreams, one day ya kuwa star. Mother ni pahiyo kare na bado nepalilia.
Huku Kitale sisi tuko fea.
No beef.
Ukiwa shida ndio tutaongea.
No beef.
Ukiwa town waweza tembea.
Heshima ni ulete doo kama unoneza go.
No beef.
Huku Kitale sisi tuko fea.
No beef.
Ukiwa shida ndio tutaongea.
No beef.
Ukiwa town waweza tembea.
Ukiwa bitch shuka flow. Ukiwa bitch uneza flow.
No beef.
Kwa marapa niko fete jo. Kurapa domina heza vina chorus jo. Fast class mina rangi na saka do. Kini niona downtown nipe saluti jo. Siyezi fanya mziki na design imbo. Taki biku sini follow na kupiga blow. Mamba deep misi taki yeri niende slow. Misi tripi misi tari ya kuchonga no. Mina fanya mziki ya kutouch maro. Usise moyo weji kaze utafika bro. Tuishi fiti ama vipi na kutoa dro. Dani ya kora siya nizo ame kili jo.
I'm the commander in chief. Chief chef na saka meal. Kauna wivu let the beef ka chief chief. Pia mischief where we leave. Fall MC chapa kazi. Acha kuchapa domo or the other. The Hana Saka Domo. Staying true to my ninjas while rapping the main city. Killing me to giddy with no DGT. Usianze kuwa na machungu na badus jamwaga chumbi. With your knees of you on the grind for she's on my knees.
Huku Kitale sisi tuko fea.
No beef.
Ukiwa shida ndio tutaongea.
No beef.
Ukiwa town waweza tembea.
Heshima ni ulete doo kama unoneza go.
No beef.
Huku Kitale sisi tuko fea.
No beef.
Ukiwa shida ndio tutaongea.
No beef.
Ukiwa town waweza tembea.
Ukiwa bitch shuka flow. Ukiwa bitch uneza blow.
No beef.
Hapa kazi tu. Ianizo. Mtoto wa Jemila.
Black billionaire aka the Chosen One.
Ni Evani black boy tena. Check toto wa Jane.
PKG the aftermath. Wachafu emperor.
Jaiweka. Lions. Honey. Hii ni kaa imeisha.
Aya.
Aya, tuenze tu bana. Asante sana George. Aha. No beef. No beef. No beef.